kulia masomero ga government walimu abakulia masomero ga government akumutendero ga primary mu municipality ya Nansana balabuddwa obutamala geswe ogwa nagamba kubanga kino kirabikidde ddala mu baana engeri gye bayitamo nga buli mwaka kumpi balemererwa n'okufuna abaana abafunye first grade wabayitidde mu ddala erisooka ekintu ekyongera okwenyamiza kyokka nga government eteekawo omutimba gw'ensimbi okuwerera abaana bano n'okubalabirira amasomero gye basomera aga government okulabula kuno kukoleddwa aba municipality development forum nga bano nno kyekibiina ekyetongodde ekirondoola enkola y'emirimu mu municipality eno kino nno wekituukidde nga amasomero mu kaseera kano gali mu kweteekateeka okuggulawo olusomo olwokubiri ssabbiiti ejja nga bano bakulembeddwamu omumyuka w'omukulembeze waabwe Constance Bazira alaze obwennyamivu eri abakulu b'amasomero gano aga government abeesibiddeyo gwa Naggamba n'abantu be bakulembera obutakola mulimu gwabwe nga bangi beebuzaabuza naye ku masomero ne bakomekkereza ng'abaana bano tebasobodde kubaako kyankizo kye bafuna olwo nno akaseera k'ebigezo bwe katuuka abaana ne bavaayo nga tebalina kye bafunye kwogera bino ekitongole kino ekya Nansana Municipality Development Forum babadde bagenze okulambula amasomero ag'enjawulo okulaba bwe gafaanana ng'olusoma olutandika ate terunaba kubanga luggulawo bagambye nti ebimu bye basanze ku masomero basanze ng'ebizimbe ebimu bikutte mu binabina kyokka nga ne kaabuyonjo ziri mu mbeera mbi ddala ng'ennaku bunaku ezibulayo abaana badde ku masomero bino bisaanidde okubanga binogebwa eddagala wabula amasomero agatuukiddwako omubadde Damali Nabagereka ekiwenda akulira nanga kwatadde n'amasomero amalala era akulira essomero lino Rogers Alex wakati ategeezezza nti weetaagisa okubaako n'ekikola mu ngeri yemu ate n'amasomero amalala okuli St Mark Primary School nawo abazadde bagamba nti bali mu mbeera mbi ddala era wasande wabeerewo nawo ekikole kati nno bagamba nti abakulu b'amasomero wakati nga beetaaga ensimbi n'okwagala gavumenti ekole emirimu gyayo nabo bakole ogwabwe basomesei abaana b'eggwanga.